Kutulo subiri mewadia Tuamshukuru maulana Kwa kutuwa jali ya siku njema Livya lusa Vya mtoto Briela Natolewa inje oh, Mana msanga habuju buju Karibu duniani kuna fahiza Mana msanga habuju buju Karibu duniani kuna fahiza Nifuraha ilioje familia inaongezeka Mtoto Briela kuliratulu Kustansika zona toni Wanafuraha siku ya leo Wamafuraha ni wakisherekea Vyalusa vya mtoto wao Niraha, 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 jere niraha Mtoto Briela chokuombea Maisha mema tena marefu Niraha, 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 jere niraha Babu Sauli na nyanya Rejo Wanakuombea Babu Nicholas na nyanya Monica Manamba kulira Zulu Briela Augustini, Abigail Alois Wanakupaza wadi Isaki Roy, Brian na Celestini Alisi Hadija Wote wanakutakia mema mtoto Briela Niraha, 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 jere niraha Vigelegele tushangilie mtoto nzuri amezaliwa Koni na Toni wanaraha Ni sherehe ya mtoto wao Nasi twamwombea Mungu amulinde Briela Baraka za Mola Atakalo lifanikiwe Siku ni leo twafurahia Ni sherehe ya Briela Koni na Toni manaraha Ni sherehe ya Briela Oh familia inaraha Ni sherehe ya Briela Oh kulira zulumu hoho muzo Ni sherehe ya Briela
Utamumu tupu walai Briela Kazi nzako stresi na Beatrice Kazo Wanafurahi walai
Umepambazuka vyema Siku tulo subiri mewadia Tuamshukuru maulana Kwa kutuwa jali ya siku njema Livya lusa Vya mtoto Briela Natolewa inje oh, Mana msanga habuju buju Karibu duniani kuna fahiza Mana msanga habuju buju Karibu duniani kuna fahiza Nifuraha ilioje Familia inaongezeka Mtoto Briela Kuliratulu Kustansika zona toni Wanafuraha siku ya leo Wamofuraha ni wakisherekea Vyalusa vya mtoto wao Niraha, 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 jere niraha Mtoto Briela chokuombea Maisha mema tena marefu Niraha, 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 jere niraha Babu Sauli na nyanya Recho Wanakuombea Babu Nicholas na nyanya Monica Manamba kulira Zulu Briela Augustini, Abigail Alois Wanakupaza wadi Isaki Roy, Brian na Celestini Alisi Hadija Wote wanakutakia mema mtoto Briela Niraha, niraha Niraha, jere niraha Vigelegele tushangilie Toto nzuri amezaliwa Koni na Toni wanaraha Ni sherehe ya mtoto wao Nasi twamwombea Mungu amulinde Briela Kwa baraka za Mola Atakalo lifanikiwe Sikuni